Sanio.
Ay, papi.
Black Market Records.
Kenya ni maisha menionesha, marafiki wamenilewesha, wasichana wakanionjesha, nasikia adi ex wangu sikizi ananionyesha. Ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati. Nagopanga sana ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati. Nagopanga sana ushe rati. Older the woofer, the tighter the guest, the shorter the monkey, the longer the tail, the bigger the forehead, the bigger the heart. Nairo komoka, the bigger the loans. Fast nikiamuka niku repend, ka breakfast kisha shindo na depend. Napenda akibabu tapenda, nasema akibabu tasema. I wish nipate Sabina before nipate Joy. I wish nipate Gina kasubaru boy. Sendi alitaka tufanye kitu ata enjoy, alafu ona Nicole
akiwe uli ni enjoy.
Ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati. Nogo panga sana ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati. Nogo panga sana ushe rati.
Ay, squeeze uski Pamela bado na meza. Ay, uchimba dhahabu hauna hela ata kucheza. Ushinda kwa klabu na makonyagi juu ya meza. Alinionesha tabu juu sherati nkampoteza. Sherati nkitu kubwa hika Nairo wezi gno. Na mafisi geri kubwa chunga bibi wezi no. Ogopo ule mtu demi yako wanaitanga bro. Outa nini bro wana kuchezanga kipro. Wana kufanya brikicho wana kutoka kikichoge. Pesa yako wakipata utayonea kwa kisogo. Hini siti ya usherati tabia zetu joni mbovu. Utajua mademo wakamposi kidogo.
Ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati. Nogo panga sana ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati. Nogo panga sana ushe rati.
Kama nzi yako ye ushinda kicheki status WhatsApp. Kama cho sana sana wow kwa kifuatilia ma ex wao. Ex wa kitambo. Usherati meza inauma. Ulidhani manzi yako kumbe ni mali ya uma. Unampenda kwa dhati ye. Ne ushinda kwa ka local Kilimani. Akikati wanabazenga na kitambi ye. Akipanua ndio apele kwe Dubai ye. Akibebu mse tuligrona yeye. Bile meshika naenda tuishi na yeye.
Ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati. Nogo panga sana ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati. Nogo panga sana ushe rati.
Viral.